Okay. So leyo on this episode takutonongelelea arts and young and also young people. Monene Mwaneki, and with me tukona Mwende.
Hello.
On the other side tukona Nyambura.
What it do?
So on this episode takutonongelelea ni ajimaya wasi young as in one is a jikuza through talent, wa make it through talent, wa undo through talents. Okay, so on this panel ninaweza sema ni kama niko na experts watu wako na because niko na actors niko na msi anaweza andika scripts, a very good script writer, and on the other side niko na good journalism student and an expert in this creative industry. Tuambia ni aje ma wasi young manzi waneza make it aje through industry ni waneza earn, ni kitu ineza make wa earn living ama ni aje nye mwende?
Kenye neza sema ni first vijana kila mtu ajaribu ku realize talent yake. Ju talent inasaidia. Unaweza pata maybe uwezi kuwa chopi kwa class, lakini ukiketi tu fikiri ujue like haya neza act, neza imba, go out there. Enda, jingize kwa organization hizi za drama club, kwa organization zenye zoo act, kudance, nini. Like, tumia talent yako, because talent most of the time inakuanga kama art, na from there
Na before tuendelee, baby, kuna kitu umesema about kujingiza na kujinvolve. Kuna wale wana about talent, kuna wale wasi wanasema nga, ati see talent sana sana, it's much of what you do. Anasema nga, talent ni 10%, the rest ni hard work. Ni ukweli ama ni aje mwende, butu eleze story.
Definitely, lazima kukwe na hard work. Juu, uwezi sema, ati, okay, najua ku act na nikae na yo talent yangu ya ku act. Kama unajua unaweza act, na unajua unaweza act vizuri, go out there, tafutana na organizations zenye unajua zineza ku build up na zineza fanya karia yako ikue sawa.
Okay, Nyambura, we ni actor, ibu tuambia ati story, ati uli ulijua, ulingiaje kwa industry, ulianza aje na ni aje ume make it, ni talent sana sana ama ni hard work?
Unajua hata ukiwa na talent na hauna hard work, hakuna place utaenda, so zote mbili they go hand in hand, zinafazi ende pamoja.
Okay, moving on. Manze, sisi ni Afrika na kuna wale wazazi wetu. Wezi mweleza ati utatoka shule, ati mina atoka shule niende niko kuwe msanii, ati niandikage mangoma, ati ni hivo. Ni aje, tutakonvinza aje wazazi, adi ati ineza lipa.
Kenye neza sema ni, pia una at times kama makeup kwa nyumba mmeboeka, simama waambie leo nataka kuactia hivi na hivi, then watakuwa like haya totune za act, na hapo atakuwa encourage pia uende na utafute hizo organizations zenye zitakusaidia ku build up your talent yako ya ku act.
Okay, so Nyambura akianza ku act alianza ku actia on the dinner table, ukweli wongo?
Hapana.
Ilianzaje basi?
Mi nilianza na, unajona for uanze from basics, from kwenye uko, that's where you start. So mi nilianza KCA Drama Club, cause niko shule KCA.
Izo miaka zote umeanza kwa kutukiwa kampu?
Juu, first of all, high school, nilikuwa na hii notion ya ati nikiu, siezi multitask. So nikasema kwanza nimalizane na shule. Nimalizane na shule. Then nitajua what's
next. Okay, lazima utueleze unajagula hapa aje hapa inje. Juu hapa unapambana na maisha, unapambana na shule, na unapambana bado na karia yako. Mtu atamaneja aje sasa. Hapa lazima utueleze.
No, this is a question of passion. Hapa lazima kuena, bebe si rahisi. Kasa hii, most of my projects za hii sehemu yote zote ziko pending, jeo drama. Awezi
una passion ya masomo.
Passion
story ni gani?
Passion. Ni masomo ni kujitolea.
Tueleze.
Siambi mtu aache shule, lakini tungekuwa tunaulizwa kuna hata mmoja wetu angekuanga shule, so
eh. Hey, mi kwanza nasikanga mi niko shule manje, so point ya kuja shule ni gani? Ni kusoma upate knowledge, jamani upate do, ugraduate, ukwe na papers.
Eh, okay, masomo zinatusaidia pia kuzunapata skills na nini, but honestly, kwanza si tunasomea journalism, then ukiangalia most media stations, starter jajina, but unapata mtu like hana, yani hiyo skill, hajasomea, na we ume waste 4 good years kupata hiyo degree, na utenda hapo nje utama.
Wakuende uko watiaji, sindio? But sahi inajua sahi, tunasema sahi, si lazima watu wajiri huko inje. Sahi tunaweza fanyaje, kuna media imeevolve, au sio? Butu weleze media imeevolve ama. So unaweza pata tunaweza fanyaje, tunaweza tumia even online media platform to disseminate information, sindio? So basically, si lazima tuende huko inje, tuanze kutafuta kazi, sindio? So, and tulikunongea kuhusu arts before tutoke huko kidogo. Okay, kuna ile unapata young people manze, mse ni talented, but ameshindwa kumanage his normal life. Semi hata normal life, ameshindwa kumanage nini career yake nye amekuwa kidevelop, just to recover a drain, a raha, zingine zingine ambazo sitataja. So, what's your take on this?
Lazima tujue there is time for everything.
So, utakutuambia kuna time za raha, hiyo time ya raha ni nieleze ni gani, na itafika siku gani?
Okay, mi usema, set your priorities. Kwanza malizana na what you have to do before uende kwa raha. And as much as una have fun, ukuwe responsible.
So lazima ni story na kuwa what you call freedom, system of accountability and responsibility, au sio?
Nataka sijui ni nini hiyo.
So hii ni kama tu kusema, tu lazima ukuwe accountable na responsible to kitu yoyote, your life and everything. So nikaa tunakaa manze kwenye mwisho manze wa sinema. Si sinema lakini ni mwisho wa podcast manze. Next time tunarudi na more topics manze. So sae.
Moto.
So it's bye from us manze. Sae.
Bye.